Bwana Yesu asifiwe
sana. Praise God.
Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuwa hapa.
I'm happy that the Lord has given me a space to be here.
Ni mara yangu ya kwanza kutoa huduma hapa.
It's my very first time to preach in this temple.
Namshukuru sana mchungaji Nyondo pamoja na wachungaji wote.
I'm grateful to Reverend Nyondo and all other pastors for inviting me.
Mimi ni mama wa watoto watatu.
I'm a mother of three children.
Na mume mmoja wa ndoa.
And I have one husband of marriage.
Ninataka nikuletee neno la Mungu.
I want to bring you the word of God.
Na ninaamini utabarikiwa na Mungu.
And I believe you will be blessed by God.
Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu.
The Holy Spirit is our teacher.
Atatufundisha.
He will teach us.
Basi napenda tusome maneno ya Mungu kutoka kitabu kile cha Matendo ya Mitume.
Let us read the Bible from Acts, from the book of Acts.
Sura ya pili na ule mstari wa kwanza.
Chapter 2, verse 1.
Hadi ule wa 44.
Amen. Verse 44.
Yes.
Chapter 2, verse 44, I read in the name of Jesus Christ.
Okay.
Amen. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Amen. Tunasoma shairi moja?
Yes.
Yes. Amen. That's it.
Kichwa kinachotuongoza ndani ya siku ya leo.
The topic that will lead us in today's sharing.
Kuhusu somo letu.
About our theme.
Ni Pentecost na ufuasi.
Is Pentecostal and discipleship.
Hili ni jambo linalompendeza Mungu sana.
This is something that make God happy.
Na ndio maana Mungu aliruhusu Roho Mtakatifu awe kwetu.
And that's why God allowed the Holy Spirit to be with us.
Wakati Yesu Kristo akiwa duniani kwa kazi ya injili.
When Jesus was on the earth preaching the gospel.
Alikuwa na wanafunzi wake.
He had disciples.
Aliwafundisha sana.
He taught them a lot.
Akisema nao kwa mifano.
He gave them some examples.
Lakini ilifika mahali.
But at a certain moment.
Wanafunzi wake hawakuweza kumuelewa.
Disciples could not understand
him. Japo walimuamini Yesu.
They believed in Jesus.
Walikuwa naye kila siku.
Lived with him every day.
Lakini kuna vitu hawakuweza kumuelewa Yesu.
But for some point they did not
na ukisoma
understand Jesus.
Kitabu cha Yohana.
And if you read from John.
Sura ile ya 16.
Chapter 16.
Na ule mstari wa 7.
Verse 7.
Ndipo Yesu anawaambia wanafunzi wake.
Jesus is telling his disciples.
Lakini imenipasa mimi niondoke.
It's good for me to leave.
Na ni muhimu mimi niweze kuondoka.
And it's better that I leave.
Ili aje Roho Mtakatifu.
So that the Holy Spirit
naye
may come.
Naye atakapokuja huyo.
And when he comes.
Atawafundisha.
He will teach you.
Atawaongoza.
He will lead you.
Atawatia katika kweli.
He will put you in
na
truth.
Na hiyo kweli itawaacha huru.
And that truth will
lakini
make anasema, you free.
Anasema.
But he says again.
Huyo Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit
atauhakikishia ulimwengu
will ensure you in the world
dhambi,
about the sin
na hukumu,
and the judgment.
Hakuna mtu aliyekaa hapa,
there is no one here
ambaye hajui dhambi,
who do not know about
kwa sababu
sin
yuko Roho Mtakatifu,
because there is the Holy Spirit in you
anayeshuhudia ulimwengu,
who testifies in the world
ya dhambi na hukumu,
about sin and judgment.
Ndio maana kutubu kupo.
That's why even kutubu, repenting,
yes,
is there.
Kwa hiyo tunaona umuhimu wa Roho Mtakatifu kuwepo.
So we see the importance of the Holy Spirit being among us.
Na Yesu aliwaahidi.
And Jesus promised.
Akisema nitaenda Baba.
He said, I'm going to my Father.
Alafu nitaleta msaidizi.
And I will bring you a helper.
Na wakati Yesu amekufa.
And when Jesus died,
akafufuka,
he rose again.
Akawaaga wanafunzi wake.
And he left his disciples.
Akapaa kwenda kwa Baba.
He went up to his Father.
Wanafunzi waliogopa.
Disciples were afraid.
Waliumia.
They were hearted.
Wakifikiri namna Yesu alivyoteswa.
They thought of how he was
suffering. Angekuwa mfalme wao.
And they thought he would be their king.
Na sasa Yesu anaondoka.
And then he is leaving.
Hawakumbuki walichoahidiwa.
They don't remember what he promised them.
Wamesahau kabisa.
They forgot about all the promises.
Yesu akaondoka.
Jesus went.
Wanafunzi wakaogopa.
Disciples were afraid.
Wakarudi ndani ya chumba.
They went back to their room.
Wakajifungia.
They even locked their door.
Wana hofu nyingi sana.
They are afraid.
Wanaogopa wakuu wa dini.
They are afraid of those leaders of church.
Tena.
They don't have power
hawana
again.
Tena.
They don't have courage.
Kumsema Yesu.
To speak about Jesus.
Waliyekuwa naye siku zote.
The Jesus that they walked with him today.
Miaka miwili.
They walked with him 3 years.
Hawakuwa na ujasiri.
They did not have courage.
Kumsema Yesu aliye
hai. To talk about Jesus who is
lakini
alive.
Kumbuka neno hili.
But remember this word.
Yesu aliwaambia.
Jesus taught them.
Nitaenda.
I will go.
Nitawaletea.
I will bring you.
Msaidizi.
A helper.
Atakayewasaidia.
Who will help you.
Hallelujah.
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 Amen. Amen.
Na ndipo tunaona.
And that's why we see
wakiwa wamejifungia,
when they have locked themselves in the room and the day of Pentecost,
siku ile Yesu alipo
that aliku, day when Jesus went
alimuomba baba yake,
and he prayed to his father to bring the Holy Spirit,
Pentecost.
And that is called Pentecost.
Sio dini tu.
It's not that
bali
word only, but it is
hai.
Power of the God who is alive,
kanisa la Mungu.
And that is the power of the church
kuwa
of God
hai.
To be alive,
kuwa na uzima.
To be, to have life in it,
yake,
to breathe in it.
Lakini Roho Mtakatifu,
but the Holy Spirit,
ndiye peke yake,
him alone,
aliyeweza kuachiwa kanisa,
was left to the church,
awafundishe watu,
to teach people,
kumfuata Yesu Kristo,
to follow Jesus,
kuishi na Yesu Kristo,
to live with Jesus.
Hakuna mtu anayeweza,
nobody,
kutembea na Yesu,
can walk with Jesus without the Holy Spirit.
Kwa hiyo siku ya Pentecost,
so that the day of Pentecost,
Roho Mtakatifu alishuka.
The Holy Spirit came
down. Wakiwa wamejifungia ndani.
When they locked themselves
wakiwa
in the room.
Wakiwa kwenye chumba.
They were locked in a room.
Wanauoga kabisa.
They are frightened.
Biblia inasema.
The Bible says.
Zikawatokea ndimi za moto.
There was flame of
na
fire.
Na upepo.
And there were winds.
Ukashuka ndani ya nyumba.
It descended in the house.
Maandiko yanasema.
The Bible says.
Kila mmoja akaanza kuomba.
Everyone started to
pray.
Sote
zilizokuwemo.
Using all the tongues that
na
were around
wote waliokuwa nje.
And all the people outside.
Wakawasikia hawa watu.
Could hear them
wana
talking.
Wananena kwa lugha mpya.
They talking
lugha
using other tongues. Tongues of people.
Na kila mtu akasikia lugha yake.
And each one could hear, could listen to his voice.
Yake.
Each one could hear his tongue.
Nandi akasikia lugha yake.
And Nandi could hear his language.
A
Congolese could hear his language.
French akasikia Kifrench
chake. A French speaking could hear the French speaking.
Jerumani akasikia Kijerumani chake.
People from Germany could hear their language.
Watu wakashangaa.
All the people was afraid.
Wakasema ni nini hii?
They said, what is this?
Bila shaka wengine wakasema wamelewa.
I know others thought they are drunk.
Wamelewa pombe.
But they did not drink.
Walilewa Roho Mtakatifu.
They drank the Holy Spirit.
Walijazwa Roho Mtakatifu.
There was fear of the Holy Spirit.
Walijazwa Roho Mtakatifu.
There was fear of the Holy Spirit.
Wakaweza kuomba.
And they were able to pray.
Anayeweza kukusaidia kuomba.
The one who can help you to pray
peke
is only the Holy Spirit.
Hivyo kwa sababu ameshuka,
because he has come,
unatakiwa kumpokea.
So you have to receive him.
Aingie ndani yako,
receive him to get in you.
Atakufundisha maisha,
to enter in you and teach you life.
Yesu Kristo,
to follow Jesus.
Kwanza utaweza kuomba.
First of all, you will know how to pray.
Na kitabu cha Warumi,
as the Bible says in Romans.
Sura ya nane,
chapter 8.
Mstari wa 26.
Verse 26.
Kadhalika roho naye.
Sorry.
Kadhalika roho naye.
The same way the Holy Spirit is doing.
Utusaidie udhaifu wetu.
Help us in our weaknesses.
Maana hatujui kuomba.
Because we don't know how to
kama
pray.
Kama ipasavyo.
The way it
wanafunzi
is requested.
Wakaomba.
Disciples prayed.
Na baada ya kuomba.
And after praying.
Nataka tumuone mtu mmoja.
I want to see one person.
Katikati ya wanafunzi wa Yesu.
In the midst of disciples of
ambaye
Jesus.
Hapo kwanza.
Who before time
alimkana Yesu,
refused,
pamoja
denied
na
Jesus,
Yesu.
But with denying Jesus,
alimkana Yesu mara tatu.
He denied Jesus three times.
Na Yesu alimwambia.
But Jesus told him,
Petro utanikana.
Petro, you ni nani?
Kabla ya jogoo kuwika asubuhi.
Before even the cock
can think.
Peter did not understand.
Akamkana Yesu.
He denied Jesus.
Lakini tunaona.
But we can see.
Baada ya Pentecost.
After Pentecost.
Roho Mtakatifu kushuka.
After the Holy Spirit
Petro
came
yule
down.
Yule,
the same Peter.
Aliyekuwa mwoga.
Who was a fearing man.
Aliyekimbia Yesu.
Who tried to run away.
Aliyemkataa.
Who refused Jesus.
Akasema siko na mtu huyu.
Who said I don't know this
akasema,
man.
Akasema simjui.
Who said I don't know
wakati
him.
Wakati ametembea naye miaka miwili.
Since he has walked with him for 2 good years.
Kushuka,
after he has come down.
Takatifu,
after the Holy Spirit came down.
Petro,
we see Peter.
Nguku,
who is full of power.
Takatifu,
the power of the Holy Spirit.
Simama,
and he's one standing.
Mkubwa,
with all the courage.
Yesu,
he starts talking about Jesus.
Wote,
in the midst of men.
Waogopa,
the one who was fearing them.
Wote,
in the town.
Waogopa,
where he was fearing.
Amejazwa Roho Mtakatifu.
He is full of Holy Spirit.
Nguvu za Mungu.
The power of God.
Ziko ndani yake.
Are in him.
Anamsema Yesu Kristo.
He is talking about Jesus.
Bila uoga.
Without fear.
Watu waliojazwa.
People who are full of Holy Spirit. People who are full of Holy Spirit. Will not fear.
Kusema Yesu.
To speak about Jesus.
Bali ofisini.
Even in the office.
Katika nchi ya Congo.
In the town, in the thousand in Congo, even here in Goma, they will not fear to talk about Jesus. Listen to me.
Roho Mtakatifu,
the Holy Spirit,
anayo nguvu,
has the power.
Hakuna mwanadamu,
nobody.
Hakuna shetani,
no devil.
Hakuna pepo,
no demon.
Hakuna mchawi,
no
aliyena
witchcraft. Who has the power
wakushindana
to fight?
Na nguvu.
With the power of the Holy Spirit.
Ilimchukua Yesu.
It took Jesus Christ.
Ikampeleka nyikani.
It even brought him to a bad
place.
And he was locked for 40 days. He was tempted by the devil. Three temptations.
Yesu alishinda.
Jesus wins.
Kwa Roho Mtakatifu.
Because of the Holy Spirit.
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 Ni nguvu ya kweli.
That is a true power. Kwa
Roho Mtakatifu.
Receive the Holy Spirit.
Akae ndani yako.
To live in you.
Nawe utaona ujasiri.
And you will see how courageous you will be. All fear will go away. Fear will run away from you. All the doubt will go away. Because the Holy Spirit has come to you. This is a true power. This is powerful.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nina ujasiri mwingi.
I have enough courage
ndani ya Yesu Kristo.
In Jesus Christ.
Maana Roho Mtakatifu.
Because the Holy Spirit
niliyempokea,
that I received,
amenifundisha,
have taught me
kumwabudu Yesu Kristo.
To worship Jesus.
Kumfuata Yesu Kristo.
To follow Jesus.
Hata ingetokea shida.
Even though I can face problems,
Yesu.
I cannot deny Jesus.
Nilikuwa nawaambia watu wachache hapa.
I talked to some people here.
Kwenye seminar ya maombi.
In the seminar, in the prayer seminar.
Kwamba ilitokea vita kubwa.
That at a certain time I
kwenye
faced enough
yangu.
Problems in my family.
Wakaniambia muache Yesu.
And they told me, please leave
ama
Jesus.
Ama kuacha ndoa yako.
Or maybe decide to stop with your marriage. I said, I will not leave my household. I will not leave my husband. I will not leave Jesus. And the Holy Spirit, I will not leave him. And Jesus gave me victory. All those people have believed in Jesus Christ. Then now we are praying together. We are worshiping together with them. We are lifting our hands. We worship the Lord together. So it is important. The life of Jesus Christ as Christian to receive the Holy Spirit. It's very important. We cannot walk
maana
with
Biblia
Jesus
inasema,
because the Bible says
kwenye mistari hii tuliosoma,
in those verses that we have
ukifika
read
ule mstari wa 44,
if you read from 44
ndiye anayewafanya watu kuwa mashahidi wake.
He gives you the power to be his witness.
Hauwezi kuwa shahidi.
You will never be his witness.
Wa Yesu Kristo.
You will never be a witness of Jesus if you don't have the Holy Spirit in you. It's very important. God of heaven bless you. We pray. Let's pray. Our Father in heaven,
ninakushukuru sana.
I thank you so much
kwa ajili ya kipawa hichi.
For this
ambacho
opportunity you have given,
umetupatia.
That you have given to us,
sisi na watoto wetu.
Us and our children.
Na leo hii,
and today,
kanisa lako lina nguvu.
Your church has power
kwa sababu ya Roho Mtakatifu.
Because of the Holy Spirit.
Basi umruhusu tena leo.
Oh Lord, allow again this day
mtu huyu,
that it may feed this person
umempa kusikia neno hili,
that has heard this word from you.
Jina la Yesu Kristo,
in the name of Jesus
mahali
Christ.
Mahali ameona kushindwa,
everywhere that he
failed,
strengthen him again, Lord, through the Holy Spirit.
Mahali ameona kukata tamaa,
everywhere that he was disappointed,
tena.
Lord, strengthen him again through the Holy Spirit.
Mahali amechoka,
everywhere that he feels tired, strengthen him again, Lord, through the Holy Spirit.
Mungu,
oh Lord,
kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,
through the power of the Holy
umpe
Spirit,
kutembea maisha,
enlighten his life,
ya kumkiri Yesu,
give him life of confessing Jesus,
katika nguvu ya ushindi,
through the power of victory,
katika jina la Yesu,
in the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.